Under it.
Jumpy D. Jumpy D. Kinauma lakini miguu bado inatembea, wananicheka lakini Mola hawezi kuniacha. Kichwa kinauma lakini miguu bado inatembea, wananicheka lakini Mola hawezi kuniacha. Mbona waliniona bure, mbona walinibeba unyonge, mbona waliniona bure, mbona walinibeba unyonge. Akilini tima wange nitatenda nini, mambo mengi napita si utani, Mola wange moyo wa tamani. Kila siku mawazo akilini tima wange nitatenda nini, mambo mengi napita si utani, Mola wange moyo wa tamani. Nachukia jinsi nilivyo, unyonge kwangu nomba jamani, matisho kwangu mimi ninayo, unyonge kwangu nomba jamani. Unyonge kwangu nomba jamani.
Mbona mando linitendai, ukula kula sana kunipendai, marafiki wote kanitendai, ukijalani kwenda kanipendai. Niko steady mando linitendai, ukula kula sana kunipendai, marafiki wote kanitendai, ukijalani kwenda kanipendai.
Steady mami walinitendai, ukuna kule sana kunipendai, marafiki wote kanitendai, kivijalali kweli kanipendai. Niko steady mama, ukuna kule sana, marafiki wote kivijalali kweli. Ay ay ay, oh oh oh.